Nimekuja klabu na kajeshi ka bronskins. E nimeloa, buda niko senti. Sitaki kegeo, minataka whiskey. Red label, nipeka tot tot. Nasema tot tot, make it double. Kwa hiyo tot tot, leo sijali nataka shika tot tot. I got this feeling like nimeshida loto. Loto, 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 yeah, yeah. Sawa basi, katembo kakishika. Sawa basi, wareshwa kijipa. Sawa basi, na DJ ameweza. Sawa basi, ogoka ikinoga. Sawa basi, katembo kakishika. Sawa basi, wareshwa kijipa. Sawa basi, na DJ ameweza. Sawa basi, ogoka ikinoga. Sawa. Mena be single, na nataka kumingle. Yule wa gaga, ana maringo. Nasikia wakamba, wanapendaga fimbo. Noma, wanachezaga limbo. Ate, limbo. Sakata mama, nipe bila kipimo. I got this feeling like nimeshinda loto. Loto, 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 yeah. Sawa. Sawa basi, katembo kakishika. Sawa basi, wareshwa kijipa. Sawa basi, na DJ ameweza. Sawa basi, ogoka ikinoga. Sawa basi, katembo kakishika. Sawa basi, wareshwa kijipa. Sawa basi, na DJ ameweza. Sawa basi, ogoka ikinoga. Sawa.
Sawa.